zawadi kipenzi cha moyo wangu. I love you. Wewe kwangu ni namba moja. You are my number one. Kipenzi cha moyo wangu. I love you.
Tupendane, tuvumilie.